ochi luvya luvya chepandu. Ulume lukaiwaye vafa. Ulume umwe watukiwa Barnaba walandisa epya liaye. Kwenje wacha olombongo vyacho ke kongelo havikwatisa olohukwi. Ulume lukaiwaye olonduko vyavo Anania la Safira vasimavo kuchilinga. Pwaya Anania wasoleka olombongo vimwe havilingi vyaye kwenda ukaiwaye. Vanena lika onepa imwe yolombongo kupetulu. Vakemba Petulu lokupopya hati olombongo ovyo lika evi. Petulu wakulihile okuti eyoka silo kukemba. Kwenje wapopya la Anania hati Anania nye Satana ayukisila vutima wove uhembi wokukemba. Spiritu likola lokusoleka onepa yondando yepya. Kwa kembele omanu, tesuku. Vonjanja ya chomwele, hacho akupuka kwenje wafa. Akwenjeva mwevo wambata, kwenjevo kenda. Kapapitilio simbu, Safira wangila. Eka kulihile, echicha pita la Anania. Safira la yevo, wakemba Petulu kondaka yolombongo. Petulu wapopia la ehati, nye walitaveli pokati okunyika espiritu liangala. Oloma ivyava vakenda veyove vyevi puvelo kwenje vakwambatavo. Vonjanja yacho mwele hacho akupukila koloma ivya Petulu kwenje wafa. Etutwa sesamela okukwatisa olosuke pwaika twasesamelele okukemba suku pamwe omunu umwe ukwavo. Suku wakuniha ovisimilo viwa, levi mimi, vokwetu vosi.